Hey, hey. Shajitepa, shajira usha ubongo. Mapanga lezi meka na shika mnoko. Supa shuka down bana tuvunje mgongo.
Sha, 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 shiwo wo. Sha, sha, shiwo wo. Left and right manduru tuni kiland. Mnisa mtalini kuzoza na maflight. Sha, 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 shiwo wo. Sha, sha, shiwo wo. Kama ni mlena kizuba mina mchai. Leo siko kwa keja kuna male wananidai. Aye, go deep. Anapendwa na mapeng
na mapeng
na mapeng misi jasema madem na nashindwa na nipenda au wanataka the fame wanashanga niko single na bado mina wa king
atitutu tu 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 tu
eh niko na nyanganya mebeba zigo zigo zigo
tutu tu tu tu
pori joke ongezeka pia adisia igo igo
tutu tu 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 tu
eh niko na nyanganya mebeba zigo zigo zigo
tutu tu 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 tu
pori joke ongezeka pia adisia igo igo.
Aja kuseva tana love emoji, umekazana kumuita my one and only. Sha, 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 shiwa wo wo. Heartbreak atana maombi uponi. Nani alisema kugongewa ni constant. Tuna force issues penya uko important. Una date na kwa CV yako single. Sha, 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 shiwa wo wo. Dinda ako verified anapenda kumingo. Sha, 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 shiwa wo wo. Mimi na we, forever kawa kanda. Kamu kwangu kila Sunday, kasi tizenta kubamba.
Ati tu 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 tu.
Eh, niko na nyanganya mebeba zigo zigo zigo.
Tu 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 tu.
Pori joke ongezeka pia adisia igo igo.
Tu 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 tu.
Eh, niko na nyanganya mebeba zigo zigo zigo.
Tu 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 tu.
Pori joke ongezeka pia adisia igo igo.
Yo, Bushman, ready wa magenge.
Pinja.